najimsafi.com. Hey.
Akinona kichefu chefu eti hanipendi tena. Akinona atatapika. Mbona kila kwenye mbili nilimfanya yeyo kwanza, wala sikufikiri angenigeuza pakacha. Sina linda na hili eti mara pop kaniacha, licha mabaya yake na kuyafanya yangu. O basi mwambie
chanua kwake nikasinya, na kama angelijua livojitoa juu yake singeniacha mata. Alinikatiri kwa penzi la kuigiza, na tabasamu usoni kumbe uozo ndani visa. Sijui nani alibadili ama linyunyiza, likuwa sisi kisioni, bora nimempata mwingine. Vijembe mama vijembe, ananipiga vijembe, kuona nalishwa peremende, wali kwa juisi ya tende. Ona sasa,
vijembe mama vijembe.
Kashu memona
amitishitishi
ehe
amibabaishi amitishitishi
waimbo vidi posti vyako
amitishitishi
ehe
amibabaishi
olewe
amitishitishi
vikapsheni na vipita vyako
amitishitishi
ehe
amibabaishi
ole
amitishitishi amibabaishi
shabash
comic slicer.